Can Alpha Namo Zot Papi Cholo?
Wananifollow kama Twitter
Papi Cholo.
Kwa mtaa mimi na wika
Papi Cholo.
Nina kakiru nite Mr.
Papi Cholo.
Nakau na kakiru weni
Papi Cholo.
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 One, two, microphone checker. It's a new dawn in town. Everybody please wake up. Mindo ule boy ufanya madem ku make up. Relationship ku break up. Jo madem wana uka. They know my name. Nilisare introduction. Mr. Papi Cholo miji introduce na action. Swag check, bank check, ladies check, wanapenda my attraction.
Okay, okay, Nick and Alpha hapa. All day, na brand hizi mita. My bae, ni mama nzikaga. They say, napenda huyu star. Flow baridi itabidi wameshika moto. Sema hai, niko juu, niko kiombizo. Chiza nami itabaki umepigwa ngoto. Sijalala usiku mzima joni na ndoto.
Wananifollow kama Twitter
Papi Cholo.
Kwa mtaa mimi na wika
Papi Cholo.
Nina kakiru nite Mr.
Papi Cholo.
Nakau na kakiru weni
Papi Cholo.
Weni.
Papi Cholo.
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 Dao kada kwa mbosho. Ken Alpha Papi Cholo. Esu ndiyo njia for show. Sipiti wa rosho. Niko fast ni enendo. Wako slow kono kono. Marisasi toka mdomo wao zao mabonoko. Cheza nami ute dedi pigwa hedi. Kiongozi uliza wadhi mtani. Game ruji Kenya mimi wewe Fiji. Na hitaji wafuasi na hitaji. Na hii ganji.
Abra kadabra na tema mbili mbili. Nika niko jua viagra. Madem kwenye mabra. Na cheka wili wili. Kina shila kina babra. Miti shika tuchane. Andas lago kapande. Vibes ni kale kale. Weta leta mabale. Teka dem tukale. Papi chapa ilale. Ni Mr. P-A-P-P-Y Cholo. And if you don't know, now you know Papi Cholo.
Wananifollow
kama Twitter
Papi Cholo.
Kwa mtaa mimi na wika
Papi Cholo.
Nina kakiru nite Mr.
Papi Cholo.
Nakau na kakiru weni
Papi Cholo.
Weni.
Papi Cholo.
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 Kizi ganji ni zangu nishaingiza. Wanajijaza zangu show na watumbuiza. Na wengine bado wanagoja miujiza. Ujasikia mimi ndio king, mimi ndio new jiza. Rhyme tag juki lemba kawa gidomo. Madem mini juki nena zawadi nono. Shika moja teka mbili leta home tukande. Papi Cholo wape vichwa sare sim zipande.
Mwaza tuwa show anoni na bola na simimba. Mziki jam tajazika kabisa mkinisikiza. Leta madem waluzi mi huwa kaza na. Wenye wale nikataa bana sasa na waona na jikata. Cheza nami fly baby cheza nami. Player nani baby eti player nani. Wacha doli cheza nami. Kitendani sebule ni cheza nami.
Wananifollow kama Twitter
Papi Cholo.
Kwa mtaa mimi na wika
Papi Cholo.
Nina kakiru nite Mr.
Papi Cholo.
Nakau na kakiru weni
Papi Cholo.
Weni.
Papi Cholo.
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 Kamboko tuko class ni kusomaia. Chika gomba tuko base tuko Somalia. Tulipari mbaka chena tuko sobaia. Ama demo alitutoka na tusobaia. Yeah. Moza Ken Alpha. Oh my. Baseline baby.